Big classic 006
Terence on the track.
Mapenzi hayataki nguvu, ni ujuzi na akili. Kipata na kupenda, hapo ndo najisitiri. Nikimkumbuka Aisha, vile alivunjwaga moyo, staki nijipate huko. Mana mapenzi hayana fadhila, wingi wa busara na vigezo. Heshima na kupa ya upendo, weni gegege uwezavyo. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo. Na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo. Na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo. Na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo. Na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. I say you, when you unapenda baby you. I sure you, when you unataka baby you. Namkiona nimechokwa kihara, mjue nimependwa mama, nadekezwa hadi mdo kulala.